natwe nk'abanyarwanda kazi byari inyungu zacu birandeba nawe birakureba kwese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu
yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri RNC duharanire impinduka mu Rwanda
je shuti muteza amatwi raditahuka ivugira Washington DC kuri uyu munsi wa gatandatu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 ndi ubasuhuza nk'abandi twizera Imana Dalila tukaba tugarutse mu kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage kuri uyu munsi rero wa gatandatu turaza kuvuga ku ngingo zigera kuri enye ingingo ya mbere turagaruka ku kijyanye n'uburezi dore ko buri munsi uko bukeye habamo ibibazo bitajya bivamo ingingo ya kabiri rero turaza kugaruka ku mfashanyo yahawe abaturage bo muri Gaza ingingo ya gatatu turaza kurebera hamwe ikijyanye n'imyigaragambyo yakozwe n'abanyonzi turaza gusoreza rero ubufatanye bwa Africa Football League hamwe na Visit Rwanda. Muri iki kiganiro rero ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na bagenzi banjye mbaduko wasuhuza abatwumva ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane Madamu Dalila nitwa Mbaduko Bernarda. Nkaba nishimiye kuba ndi muri iki kiganiro hari hashize igihe kinini ntashobora kuboneka kubera akazi kenshi no kubera umwanya mukeya ariko bikaba binshimishije kuba turi kumwe nkaba gusuhuza ngasuhuza Steve ku ruhande rw'ibyuma nkanasuhuza Serge nawe ubikurikiranira hafi nkaramutsa n'abandi dushobora kuba turi guhurira mu kiganiro hanyuma nkaramutsa abakunda ikiganiro cya radio Itahuka nkaramutsa abakomerezi bacu nkaramutsa n'abo duhuriye mu rugaga rwa T4 nkaramutsa abanyarwanda bakunda impinduka cyangwa bumva radio Itahuka aho ariho bari bose baba abakunda RNC baba batanayikunda ariko bumva ibiganiro byacu bose ndabasuhuza ugasuhuza n'abantu bose ku isi bashobora kuba bumva radio yacu urakoze nizeye guturage ikiganiro cyiza
urakoze cyane Comrade Mbaduko Comrade Cedric nawe ari mu nzira araza kudusanga Twahera rero ku ngingo ya mbere ku kijyanye n'uburezi. Nk'uko natangiye mbivuga, uburezi mu gihugu cyacu ubona ko by'umwihariko ubundi mu bisanzwe uburezi niyo nkingi ya mwamba. Uburezi niryo rufatiro rw'igihugu, kuko iyo ushaka kwica igihugu ubundi wica uburezi. Rwanda rero mu gihugu cyacu ntabwo ariko bimeze, usanga ibibazo byinshi biri mu burezi, ndetse ugasanga niyo minisiteri ihindurirwa abayobozi buri gihe, ndetse ugasanga imyigire y'abana ndetse n'uburyo bigamo ugasanga biragoranye cyane. Akaba ariyo mpamvu rero twebwe kuko dushyira imbere uburezi tudahwema kuvuga ku kijyanye n'uburezi. Comrade Steve, waduha audio ufite ku kijyanye n'uburezi, tukumvisha abanyarwanda uko bihagaze.
Mu murenge wa Rusarabuye mu karere ka Burera, aho twasuye noneho by'umwihariko ikigo cy'amashuri cyangwa se urwunge rw'amashuri rwa Ndago, ahiga abanyeshuri basaga 1,600. Umwihariko kuri iki kigo cy'amashuri ni uko twasanze abanyeshuri bicara kuri za ntebe gakondo, izi twavuga nka zaba, ndetse zimwe ubona ko zinababangamira, kuko iyo bari kwandika bandika bashyize amakaye yabo ku mavi, abandi bakandikira kuri za sima, ubona ko ibi bidindiza ireme ry'uburezi. Ariko ndi kumwe n'umuyobozi w'uru rwunge rw'amashuri Rwandago, nyakubahwa Directeur, ndagira ngo mbabaze, turi muri gahunda ya RBA hafi yawe, ariko by'umwihariko kuri iri shuri ryanyu twasanze umwihariko, ikibazo mufite ni ikihe, yaba ku bikoresho ndetse n'inyubako?
Ikibazo nk'uko mwatambagiye ikigo, mwabonye ko dufite intebe zo twita ba zitari pipitri, zicarwaho n'abanyeshuri b'amashuri hafi 9, ngo nuvuga n'abanyeshuri bagiye kugera muri 600. Mwabonye ko dufite na batima ishaje, ibyumba 4 mu by'ukuri isa naho idafite isakaro, kandi yubakishijwe inkarakara yubatswe kera. Ibyo ni ibintu turi kumwe nabyo hano, ariko duteganya yuko mu minsi ya vuba bizakemuka, cyane nk'uko cyerekeranye n'intebe n'amadurutse mu karere, batubwiye yuko hari isoko batanze rya 12 million, ku buryo twibwira ko byibuze ikibazo cy'intebe wenda kimwe cya kabiri cy'izo dukeneye akarere kashobora kuzaziduha nibarangiza kuzikora.
Aba banyeshuri bamaze igihe kingana gite bicaye kuri izi ntebe, ubwo muzimara igihe kingana gite, ese ntibibagiraho ingaruka?
Aba banyeshuri izi ntebe uko zibonye n'amashuri, iki kigo cyatangiye igihe kimwe cyenda 80, ni uvuga ngo abanyeshuri bamaze igihe bazicaraho imyaka irenze 5, ariko ubwo ni uvuga ngo abana bari mu wa kabiri mu wa gatatu ngo bazicayeho imyaka 3, ariko ni ukuvuga ngo zimaze mu kigo igihe kirekire.
Ese ingaruka bigira ku banyeshuri nk'amwe muhorana nabo?
Ingaruka zo zirumvikana, kubera ko abanyeshuri uburyo bandikamo mu makayi, afatiye ikayi mu kirere, urumva ko yandika nabi, na mwarimu agatinda kumwigisha kumenya kwandika inyuguti cyangwa se ingombajwi neza, kubera ko umwana aba adafite siporo yo kwandikiraho. Hanyuma ikindi kigaragara ni uko wenda igihe bari kwandikira hasi bishobora kumutera zimwe mu ndwara z'umugongo nka sifozi cyangwa lordosi, ugasanga bishobora kuzatuma agira deformasiyo ya korone vertebrale. Turifuza yuko uko ubushobozi bwa leta bwagenda buboneka, aya mashuri ashaje yagenda asimbuzwa amasha. Hanyuma ikindi cyo ikintebe nibwira ko turagumya kuvugana n'akarere kugira ngo intebe zibe zaboneka, kugira ngo abana bige muri kondisiyo zimeze nk'iz'abandi.
Yasize intebe ziri mu byumba by'amashuri bingana iki?
Izi ntebe nk'uko nakubwiye ziri mu byumba 9 by'amashuri, mu wa mbere, mu wa kabiri, no mu wa gatatu, no mu wa kane igice kimwe.
Sibyo rero, turi muri gahunda ya RBA hafi yawe, aho n'abanyeshuri twasanze mu ishuri wasangaga harimo umubare munini cyane, ku buryo hari n'abanyeshuri basaga 60 mu ishuri, aho intebe iyo ngiyo ivugwa izwi nka ba usanga yicarwaho n'abanyeshuri bari hagati ya 5, hari naho twagiye tubona bagera no mu 10. Ni ikigaragara ko muri ibyo byumba by'amashuri harimo n'ubucucike bukabije, n'abarimu bagiye bagaragaza imbogamizi ko iyo bigisha usanga abanyeshuri bibavuna. Rero ni gahunda ya RBA hafi yawe, aho tuba twasuye abaturage, ubwo turakomeje no mu yindi mirenge kugeza imirenge 17 yose y'akarere ka Burera tuyizengurutse tureba uko abaturage babayeho iterambere ryabo ibibazo bafite ndetse n'ibyifuzo byabo kucyakorwa kugira ngo ibyo bibazo bikemuke.
Ngira ngo rero murabyumviye bakunzi baraditahuka mwe mudukurikiye si inkuru mbarirano kuko murabizi yuko ubundi guverinema y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame n'agasiko ke kugira ngo bagerageze bemere ikintu nuko kiba kigize kiba kiri kure kandi biba ari byinshi biba bimaze kurenga aho bemera yuko iyo ba iriya ntebe yicaraho abantu batanu ndetse kugeza ku icumi murumva ikigereranyo biba bigezeho. Niba twagiye tubivuga kenshi muri iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage ubucucike buri mu mashuri ndetse n'imyigire usanga igayitse mu gihe abana biga mu mapive biga neza kandi bicaye neza ari n'umubare utagomba kurenza abana 25 mu ishuri none muri leta ho turimo turabona abana barenga 60 kandi koko nicyo kintu gihari nta nubwo ari na 60 gusa nuko agenekereje ariko nziko umubare ugiye ugera muri za 70 kandi ubwo ugasanga umubare umwarimu yigisha abana 70 mu gitondo abandi akabigisha nimugoroba. Mwiyumviye rero namwe uko bihagaze abana benshi bazagenda bahapfira barwara izo ndwara ndetse no kumenya gusoma no kwandika bya bindi basigaye bavuga ko mu Rwanda batazi gusoma no kwandika mwumvise aho bipfira kwaraho hasi ko murede imbaduko wagira icyo tubwira kuri iyi audio ndetse no ku burezi bwo mu Rwanda ijambo ni ryawe murakoze.
Urakoze cyane kumva ijambo Madame Dalila. Izo ntebe ndazizi kuko nanjye nazicayeho ariko hari kera cyane mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri nazicayeho kuko twandikishaga icyo bitaga urubaho dukoresha n'itushi nk'uko babyitaga ardoise mu gifaransa twarabikoreshaga imwe imbere yari twandika mu bintu bya kaligrafi ahandi ari karo bo twarazikoresheje izo ntebe ndazizi ariko nyuma yaho najyaga mbona nyine amashuri bubatse amashuri menshi icyo gihe muri za 70 na kangahe 80 hari hubatswe amashuri menshi meza ariko nanjye muri mashuri ubwo mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri niho nicaye kuri izo ntebe nyuma yaho nakoreshaga intebe twafashaga pipitre nziza cyane wabikagamo n'amakayi n'ibiki byose gusa igitangaje cyangwa igiteye agahinda ni uko nyine biri kuvuga muri mwaka wa 2023 uko bakwibaza ngo byapfiriye hehe ndahabona ndahazi nk'uko yabikomojeho iriya minisiteri niyo yahinduye abaminisitiri benshi cyane iriya minisiteri yahawe imfashanyo u Rwanda rwahawe imfashanyo nyinshi cyane ngo bazahure uburezi bazahure imfubyi bazahure abapfakazi nyuma ibyabaye mu Rwanda mutabiwewe ariko ayo mafaranga yose yagiye ahandi yagiye hehe sindi umucamanza sindi umugenzacyaha ariko ayo mafaranga yaranyerejwe yatanyerezwa ntabwo ariko biba bimeze ntabwo abana baba bacucitse ngo ari 9 ku ntebe hari n'ikindi batavuze ariko twavuze kenshi kandi cyavuzwe nabo biyandikira ari mu gihe ari muri Kigali Today ari hehe wasangamo yuko abanyeshuri 9 basangira igitabo 9 mu gihe cyacu twabaga turi babiri nto basangira igitabo babiri batari batatu babiri none rero muri iki gihe twitwa ngo ni igihe cy'ikoranabuhanga nk'uko uriya perezida waho abivuga nguko biteye mu gihugu cy'u Rwanda cy'uyu munsi biteye agahinda biteye n'isoni. Icyo nashaka kuvuga ni uko ayo mafaranga barayanyereje kandi abayanyereje ni bande ni bariya kariya gatsiko kari ku butegetsi barayatwaye nibo mubona bacyumura bafite ibintu wibazaho babikuye bikakuyobera nibwo ubona uriya Kagame afite indege utabara nibwo ubona bari kujya ahantu hose cyangwa baraguza imitungo yose ibintu byinshi hanze hirya hose hanze y'igihugu nibwo usanga bajyana amafaranga muri za Arsenal muri za Paris Saint-Germain muri za FC Bayern nibwo usanga bakora ibintu kenshi na kenshi bitagirira abaturage akamaro ariko ikindi none navuga none ntatinze nuko iyo wishe uburezi iyo wishe ukoze biriya bintu u Rwanda igihugu cyose ubukishe u Rwanda rweje uburwishe n'iterambere bavuga uretse ko ari mabonyesho naryo ntabwo rishobora kuramba ku buryo rero ari ikintu giteye agahinda kintu babaje ikindi nanone kibigaragaza n'ukuntu mwarimu abarimu bahembwa amafaranga makeya ntibongezwe bafashwe neza bagasuzugurwa mu gihe cyanjye mu gihe nabaye mu mashuri ari abanza n'ayisumbuye mwarimu ni we wari umuntu ufite igitinyiro ufite icyubahiro wubahwa n'abana n'ababyeyi n'abaturage memu na burugumestre cyangwa n'abandi bakoraga muri komini cyangwa bakoraga abaki bose barabubahaga n'ababinditse bubahaga abarimu mwarimu yari yubashywe ubu ntabwo ariko bimeze mwarimu arakennye cyane kandi umuntu ukennye ugomba kujya kureba uko nawe yaca inshuro ntabwo yakwigisha abana ngo bigende neza niba ari kwayura nta muntu washobora kwigisha ari kwayura byumvikane muri makeya rero ibintu byishwe na n'iriya leta yabikoze nkana kuko ibya akaribwa n'akataribwa ariko ndavuga kariya gatsiko k'abantu kayoboye igihugu bitwaje intwaro kuko batafite intwaro badafite n'imbaraga nyinshi bihaye badahabwa n'abaturage ntabwo bakora biriya niho bipfira nicyo cyabyishe nicyo cyabizambije ni uko bari abantu bitwara nk'amabandi bakiba igihugu bakagisahura aho kugira ngo bakorere abaturage nk'uko izindi leta zo ku isi hafi ya zose zikorera abaturage zikabateza imbere zikabubaha noneho ugasanga n'amashuri n'abarimu ni ikintu kijyanye n'amashuri cyitabwaho cyane hafi ku isi yose ntabwo ari kuvuga ngo ni ibihugu binibi n'izindi dutatire ye babita ku bana bakita ku mashuri bakita ku burezi kubera ko bazi ko ibyo bintu bizubaka igihugu cyabo kuko abantu benshi bashaka igihugu cyabo gitera imbere ariko mu Rwanda bo barasahura wenda unakritika cyane umuntu yavuga ati ariko se kuba utwiritika wowe urashaka iki ubundi ibintu ntabwo ari ibintu bikomeye cyane gukora gukorera abaturage gukorera igihugu cyawe ntabwo ari ibintu biruhije nuko bije yagenewe igomba kuboneka tudaboro igomba kuba ihari noneho iyo bije ntibayigavure bayijyana ku ruhande bayiba ahubwo bakareba ukuntu babyitaho noneho amashuri akubakwa ibyumba bikubakwa ibitabo bikaboneka byangombwa bakanasabiriza umuntu gusabiriza ntabwo biteye isoni ushaka gufasha abaturage bawe hanyuma ukubaka igihugu ariko icyambere ni uko ruswa zicika kugavura bicika kwiba bicika no kubeshya no kuvuga ibintu bidahari bikavaho ubundi ibyo birashoboka rwose kandi ntabwo ari mu domene y'amashuri gusa n'izindi domene niyo wajya mu buhinzi niyo wajya mu bucuruzi urasanga ari kimwe byose bijyana hamwe biterwa n'abo hejuru batitaye ku nyungu z'abaturage ahubwo bashaka kubanyunyuza nampagarira aho ngaho murakoze
urakoze cyane ku busobanuro bwiza kuko ibyo uvuze ni ingirakamaro kandi ni nabyo koko nicyo gihari koko nibyo uburezi bwishwe n'agatsiko kayoboye igihugu cyacu kandi koko babigize nkana kuko izindi serivisi bafite ukuntu bazitwara ariko byagera mu burezi ukagira ngo hari abantu baza gufata ibyemezo bizima n'abasubira inyuma nabo bakaza kubisenyura nibyo koko ntabwo byoroshye kuko ubona ko igihugu cyacu bavuga ko urubyiruko ari rwo Rwanda rw'ejo ariko iyo utereye amaso ugasanga rwa rubyiruko rwacu tuvuga ko ari rwo Rwanda rw'ejo ugasanga ruzaba ari urubyiruko rutazi gusoma rutazi kwandika usibye abana babifashije bazaba baragiye bize biga mu maprive ari nabo bakeya kurusha umubare mwinshi uri mu gendo upfira hasi urakoze cyane rero mbaduko ku bitekerezo byawe byiza ngira ngo rero twafata ingingo ya kabiri twayikomojeho ku kinyamakuru iyi ni ingingo yagaragaye cyane kandi by'umwihariko gufasha si ikintu kibi ariko uburyo ushobora gufasha ariko uburyo ubikozemo akaba ari cyo kigaragara nk'ikintu kibi ni inkuru yasohotse mu kinyamakuru umuryango iyo nkuru ikaba yavugaga ku kijyanye n'imfashanyo igihugu cy'u Rwanda cyahaye abaturage bo muri Gaza akaba rero ari ikintu kitashimishije na gato abanyarwanda ku mpamvu yuko ntabwo twanze yuko bafasha ntabwo ibyo tubyanze na gatoya kuko uwo ari we wese uri mu ntambara cyangwa ufite ibyago gutabara ni byiza ariko ikibazo cyabaye yuko mu Rwanda turimo turasohoka kuri liste ko ibihugu bya igihugu cyacu ari cya gatatu mu bihugu bifite ibiciro biri hejuru tuzi ubukene buri mu gihugu cyacu bwo kubura ibiribwa bwo kubura aho baba bwo kubura imiti kubura ibintu byose tuzi uburyo abantu barimo bangazwa kandi bari bafite iwabo aho bataha ibyo byose bikaba ari ibibazo biza kwiyongera ku kibazo cyo kubura ibyo kurya ibiribwa icyatubabaje rero si uko bagiye gufasha Gaza ahubwo ni uko bagiye gufasha Gaza kugira ngo bibonekeze baboneke nk'abagiye gufasha ariko mu by'ukuri mu gihugu cyacu twebwe rurimo ikinga batanu ni ikintu rero cyagaragaye nk'uko mubimenyereye gatsiko karigaragaza ndetse ugasanga ibintu byo hanze barajya gutera inkunga ariko bakiyibagiza abaturage b'igihugu cyacu mbese mu by'ukuri ikituma bagaragara hanze baragikora ariko kugira ngo bakorere abaturage b'igihugu bikaba ikibazo akaba ariyo mpamvu rero twe tutishimiye kuba hagiye gufashwa abo hanze kandi igihugu cyacu natwe dufite abo abamara kabiri gatatu kangahe batarya babuze iyo miti yarabuze ibyo biribwa byarabuze ayo mata bajyanye n'ibiki byose twe mu gihugu cyacu turabikeneye ariko bakaba badashobora kubiha umwenegihugu hakaba hakunzwe abanyamahanga kurusha abenegihugu twasanze rero atari izindi mpuhwe ahubwo ari impuhwe za bihehe zo kugira ngo agatsiko kigaragaze babone yuko bafite ishyaka ryo gufasha abandi ariko abenegihugu baribagiranye gana rero Nkubito nabagira icyo uvuga kuri itadushimishije na gatoya ijambo ni ryawe murakoze
urakoze cyane ya bitya gahinda ariko ntabwo bitangaje kuko uriya mugabo yo mu Rwanda ni kateye akunda kwibonekeza cyane kwigaragaza cyane kugira ngo akore white washing ahisha ibikorwa by'umwijima ibikorwa bibi cyane akora akanakora kenshi aramenyereye afite mu burambe mu kubikora we n'agatsiko ke naho kugira impuhwe zo nta mpuhwe zirimo ntambwire nzabihehehe ibyagiraho ikagira impuhwe nta mpuhwe n'agatoya zirimo ahubwo no kwigaragaza kwifotoza mwambonye aho tugera umuntu ashobora gutanga tutoya yerekana ko nyine biriya bintu ari nta bihuriye n'impuhwe mu Rwanda hakunze kuba imyuzure Nyabarongo ikunze kuzura ikazamuka ugasanga yatwaye abantu bageze gute hari imigezi Nyabarongo cyane cyane iturutse hariya cyangwa za Mukungwa na zahe hari ya migezi yaho izo ugasanga yatwaye n'ibiraro ariko ntabwo bafasha abo baturage baho icyo ni kimwe ikindi impunzi za kiziba zisabiye ko bazireka ubye zikitahira cyangwa bakazongerera ibiryo. Kagame akunze kubeshya ko ngo yita ku ari ubwoko ngo muri Congo bashobora kuba bari kumerera nabi n'abo bantu bo muri kiziba bari ubwoko babamije mu rusasu abapfuye barabeshya ngo ni 12, 11 ariko ntabwo tubazi uko abapfuye kubangana uko buri kose hapfuye abantu benshi kandi na leta y'u Rwanda byemerera basabaga ibiryo gusa. Ejo bundi bari kuri Sebeya yari yatanye yarenze aho yagomba guca hitana ingo hapfa abantu benshi nabwo leta nta kintu nzi yakoze. Uwo munyampuhwe ufasha abo muri Gaza ntabwo arahaguruka na rimwe ngo ajye gusura aho ibiza byabaye na rimwe. Abandi ba perezida bose bo ku isi iyo habaye akantu nk'aka ntihakugaruka bahita bahaguruka bakagenda bakajyayo bagahumuriza abantu. Urugero natanga ni Barack Obama igihe habaga Katrina hariya muri Louisiana yaragiye ajyayo arabasura nyuma yaho kugira ngo anabereke ko hari ikindi cyari cyahabaye ariko ni ikindi kintu cya BP cyari cyamenyemo amavuta ariya ya Karubira yagiye kuhoga avuga ko byarangiye byakize aroga yogamo ari perezida. Ubundi ntabwo ari ngombwa se ntabwo babikora ariko kwereka abaturage abahumuriza ko ari we ubari imbere kandi ko abitayeho kandi ko atanga urugero rwiza. Biriya rero byabaye muri Gaza nahoze no mu kiganiro cya igihe ni iki ntabwo mbisubiramo babivuze neza ko ngo ashobora kuba ari uguhimana na Isiraheli byo simbikeka birashoboka ariko numva atapima kuko atabonye kubitinyuka ahubwo ndumva ndakeka yuko ari ukugira ngo bamubone nyine ati mwambonye muzi ko akunze gufasha abantu ugeze gufasha umukobwa wo muri Irlande wagendaga muri wheelchair ngo yari akeneye operasiyo yatanze $50,000 by'amadolari zimana amadolari ngo niyo yari akeneye ahise yatanga ako kanya. Akunze gufasha abantu hirya no hino akunze kwerekana ko ari umugiraneza ariko abanyarwanda kavukire genuine ntabwo abitaho ntabwo abafasha. Iyo n'umuryango wese uri kumufasha ubafasha iyo n'umugore wese nzi ko akunze kwita ku bantu ngo abafashe uretse kujya kwifotoza avuga ngo bahaye abana amata bageze gute ariko rero ma nta kintu bakora gifasha abanyarwanda nta mpuhwe zigaragara zo gufasha abanyarwanda. Yemwe nta nubwo naba nshinga amabere mvuze yuko mu bategetsi twagize kuva ku bami ukaza ukagera kuri uyu perezida w'uyu munsi nta n'umwe wabaye gito ku baturage be b'uyu munsi mureba n'ukuntu akiza wajya bagigamba cyangwa bashimagiza ko ngo ari byiza ngo ari ngombwa dore ko n'abaperezida benshi bo muri Afurika iyo ndwara bayirwaye kuko hari abantu twabuze tuganiraho muri Senegal batarakize cyane na wabo Makisa arakize cyane kana karakize cyane Ramaphosa arakize cyane ngo perezida agomba gukira ngo niko bigomba kugenda uko biri kose ntabwo ariko bimeze. Numvise abantu baseka Kayibanda ko yari umutindi baba bisuzugura cyane ariko njye ntabwo ariko mbibona ntabwo naje kumushimagiza no kugira gute ariko kuba perezida bikaba umwanya wo kwiba no gusahura abo bagombye kurengera no kubera urugero ntabwo ari umuco mwiza nta n'abandi babikoze mbere ye abandi niba baranibye bagize gute ariko bafataga duke cyane ku buryo rero biriya bintu bakoze byo muri Gaza ni ukwifotoza eske ahubwo naramaza ifashanyo muri Gaza zirahari nyinshi cyane zahaje ni nyinshi cyane zari zabuze uko zinjiramo kuko Israel yarahagoze hose. Ikibazo cyari ukuntu zinjiramo ntabwo ari ikibazo cyari uko ngo bakeneye ifashanyo y'u Rwanda ubundi u Rwanda ntagahu gakenye cyane yego ntikabura icyo gakora ko gufasha ibyo ntabwo ari bibi ariko ibyo bakoze ni ukwifotoza no kwiyerekana kandi nta nicyo bizamara kinini uretse kuvagire ngo bazabyandika abanyamakuru nk'uko bavuga ngo u Rwanda n'urwa mbere mu kwita ku bidukikije u Rwanda n'urwa mbere ku kugira abagore benshi mu nteko n'urwa mbere ku isi ibyo birazwi avec grande distance abakurikiyeho ntabwo bafite na 40% mu Rwanda bafite hejuru ya 60% na kangahe ibyo byose rero n'ukwibonekeza no kwifotoza no kuvuga ngo nibo ba mbere nkuko na Visit Rwanda niwiganisha niyo yayo ariko rero ntabwo nta cyo bimariye umunyarwanda ntacyo bimariye abantu benshi b'abanyarwanda uretse umuntu umwe n'agatsiko ke bwo kwigaragaza yuko nyine ngo aribo bakora neza ngo aribo bamarayika aribo bagira neza aribo ngo bita ku bazi ngo bababaye muri 1994 ngo bita ku bishobora kuba bajya kuzana impunzi zo muri Libya bishobora kuba bajya kuzana impunzi za muri Afghanistani bishobora kuba bajya kuzana impunzi zo muri Sahara muri Sudani n'ibindi byose ntabyo badakora kwifotoza kwiyerekana kuvuga ko ari abamarayika ariko nicyo bita hipokrisi ntabwo bitangaje kandi muri iki gihe tugezemo abantu benshi ni hipokrite ntabwo birero bitangaje ariko uriya we yarayiminuje no kwimarketinga nabyo arabizi ariko rezoma yuko n'abantu batangiye kujya batekereza bagashishoza bakareba bakasobanuza bakabati nibyo bagasanga ntabwo ari ukuri muri make nuko navuga yuko birabyo muri Gaza no kwifotoza nta bihuriye no kuvuga ngo barafasha abantu bo muri Gaza nta nubwo bavuze ibyo batanze uko bingana ayo mata batanze niba ari amata niba ari imiti niba ari iki ni ibiro bingahe ibyo batanze ni kandi bingana gute ngo ni barabeshya ariko bamaze kugaragara kuko ntabwo babeshya imyaka 33 ningahe uhora ubeshya bagira bakakuvumbura cyangwa niba gufata ubusore murakoze
urakoze cyane Comrade Baduko nibyo koko ngira ngo ushyizeho n'ingero nyinshi cyane dusanzwe tuzi biriya byo kuvuga ngo atanze ifashanyo nibyo kwifotoza mu by'ukuri ntabwo ari imfashanyo nyamfashanyo kuko udakunze abanyagihugu ngo abanyagihugu aribo witaho bwa mbere ntabwo ushobora gukunda abandi usibye kwifotoza ngo amahanga agaragare yuko dufite aho twageze ndetse turimo dusagurira n'abandi akaba rero ni nacyo kibazo ubona ko abaturage b'u Rwanda bakomeje guhura nacyo kandi bakaba badashobora kugira uruvugiro bakaba badashobora kuvuga bakomeza kubibamo usibye twebwe tuvuga tuti no ntabwo dushobora guceceka kandi tubona akarengane kari mu gihugu cyacu tubona ibibazo biri mu gihugu cyacu urakoze rero ku bitekerezo byawe byiza ingingo ya gatatu twajya ku kijyanye n'imyigaragambyo y'abanyonzi usanzwe muzi ko mu gihugu cyacu ntabwo imyigaragambyo yemewe ndetse n'iyo hakozwe imyigaragambyo bo babyita igisa n'imyigaragambyo kuko ntawemerewe kwigaragambya mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo buri muntu wese yemewe agomba kwakira ibyo bamukorera ntabwo yemerewe kwigaragambya Steve rero ku buhanga bw'ibyuma dushyiriraho kijyanye n'iyo myigaragambyo y'abanyonzi
bibaye baraje bakura amagara hano muri parikingi kandi umuntu yaparitse saa 10 tuvuze ko mutujyane amagare kandi twaparitse hakiri kare barangije bazanye inkoni baradukubita ntabwo rero umuntu yagukubita nta cyaha gushinza ngo nawe ngo umwihorere ngo ukomeze urebe
umurenge hari amagare 5,000
abanyerondo n'abapolisi n'abacyifuza twe dushaka kuba twamenya niba tubwira icyo bakeneye tugikore tumenye se turazira iki twe tumenye niba ari iyo saha baduhaye saa 12 natwe batoza ku mawa tugire icyo dukore ariko ku manywa n'ubundi ntabwo batureka ngo dukore n'ubundi birirwa batwirukana ikindi cya kabiri twebwe bagereza amagare yacu batubwira icyo dukora twebwe tugikurikize twitare cyane bari niyo ntara batwohereje twitahe nta kintu twe nta bundi buvugizi dushaka twebwe bageze naho badufata bakanadufunga badufungira hejuru y'ibintu byacu igikondo naho turi ibisambo none se niba dutwara ayo magare noneho tukajya kwiba yamara kujya kwiba nibyo bizashimisha iyo leta noneho bashaka ko twubaka urubyiruko abadaso abanyerenda harimo umudaso witwa mani uretse reba nenda bazi komanda sekamana ni umupolisi w'inyenyeri ebyiri
harimo n'ufite inyenyeri ebyiri yenda muzi yakoreraga ku gisozi.
Murabuyenzi batweze ibideyi ararengana.
Uwo bita dasoka, uwo mudaso witwa nani, yenda bavuga, ndabavuga. Harimo abanyerondo, sibyo, mu by'ukuri bashotse mu baturage n'inkoni. Barakubita kugira ngo habeho guterana amabuye, babiyahuyemo barakubita, bari bafite indembo, barahuragura. Tugeze turibaza abaturage bari bahagaze ku muhanda. Iki ni ikimenyetso kikwereka ko polisi n'abadaso n'abanyerondo bari guhohotera, bari kuduhohotera.
Iyo
kibazo mfite ni iki ngiki? Nafashe gare ngenda riparitse mu saa kumi n'imwe. Izo saa kumi n'imwe ngenda naparitse, bavuze ko saa kumi n'ebyiri ari uko umuntu yaba yatashye. None kuri ubu tuvugana ngewe niba naparitse saa kumi n'imwe, igare baraje bari kuri hano mu igaraje aho duparika n'ubundi. Hari n'ubundi ngewe ngize ute nasize mbishyuye amafaranga yanjye. None ubwo urumva ibyo bintu umuntu yabigenza gute? Bambwiye ko rijyanwe n'akamodoka k'umurenge. Ntabwo ari umwigaragambya. Ntabwo ari umwigaragambya. Bitewe n'uko
urwa mutse bakaza gute baduteye mu rugo. Hano ni mu rugo.
Ahangaha niho turaza amagare yacu. N'ubwo twakariraje mu rugo.
Urubyiruko rwihangiye iyo mirimo nk'uko bavuga ngo bihangire imirimo, ariko mu by'ukuri ugasanga muri ya mirimo yabo nabo babahoza ku nkeke, ugasanga ntabwo barimo bakora ibyo bakagombye gukora, ndetse n'amategeko abarengera ntabwo barengera bakagombye kubarengera, ahubwo barimo barateshwa agaciro n'umurimo bakora. Ugasanga ntabwo barimo bawukora, barawukora ariko bakanakubitwa, ngira ngo mwabyiyumviye. Nagira ngo rero nakire Comrade Cedric, ndumva yahageze. Comrade Cedric, wasuhuza abatwumva bateze amatwi Radio Itahuka, ijambo ni ryawe. Murakoze.
Murakoze Comrade Dalila. Ndabasuhuje, ndasuhuje n'umuvandimwe nawe uri turi kumwe, ndasuhuje Bwana Steven, ndasuhuje na Bwana Serge, ndasuhuje n'abanyarwanda bari kumwe natwe ku mugoroba, n'abazatwumva mu minsi iri imbere. Nje ninze gatoya ariko ndanezerewe kuba ndi kumwe namwe.
Urakoze cyane rero Cedric, you're welcome. Nibyo koko twari turi ku ngingo ijyanye n'abanyonzi. Bwana Mbaduko, Comrade Mbaduko, watubwira kuri iki kijyanye n'igisa n'imyigaragambyo yakozwe n'abanyonzi baharanira uburenganzira bwabo kuko babujijwe amahwemo? Ijambo ni ryawe. Murakoze.
Yeah. Urakoze cyane Madamu Dalila, ndamuramukije Cedric turi kumwe. Ku birebana rero n'igisa n'imyigaragambyo, reka nkunganireho gatoya nkwibutsa yuko mu Rwanda kwigaragambya biremewe, ariko ugomba kuba wigaragambya ukimagiza ko dufite umuntu umwe wateje igihugu imbere. Ibyo biremewe, iyo ushimagiza ibyiza bakoze, ibyo biremewe rwose, birakorwa kenshi kandi bakanagaragirwa, bagafatwa neza, byaba ngombwa bakaba hano amazi yo kunywa. Ibyo barabyemeje, ariko uzibeshye uvuge ikitagenda neza mu Rwanda, kandi ikitagenda mu Rwanda ni byinshi cyane. Abagamye kikubwiza kuko ariya abanyonzi rero ibyo bataka, nje ndumva bavuga ukuri, urikije ibyo bari kwivugira n'ukuntu kuri nahabuze ndeba video yabo, ibyo bavuga nje ndumva byumvikana. Cyo wenda ntashima ni uko bavuga bateye amabuye, bavugaga kubirwanagaho nk'uko n'urwo rugomo bakorewe na polisi na abandi bari bashinzwe umutekano. Ibyo ntabwo ari byonyine, abo bombi ari byiza gukoresha imbaraga no gukoresha urukoresha cyane ntabwo ari byiza, ariko gutera amabuye nyine ngo umuhanda bari bashyizemo amabuye cyangwa bari batumvikana abo badatu n'abo bapolisi bari bamereye nabi baratwara amagare, ibyo ntabwo byo nabishima. Ariko ko
bagerageza kurengera uburenganzira bwabo kureba ikibatunga batica amategeko ibyo bintu rwose byumvikane ko uretse mu Rwanda ahandi hose niko byakuze kugenda uburenganzira barufite cyane cyane no gutabaza no kuvuza induru no kugira ngo na leta nubwo itagira isoni ariko cyangwa buriya abategetsi bari bakora bagikorera bagira aho nabo bikubita akajya cyangwa bumve ko barengera urugero kuko none se bariya bagaruka ko iyi mirimo myiza yose itwariwe n'agatsiko k'indobanure abandi bose bagasigara babura nta kindi bashobora gukora ari abize bamenye ubungubu ubuzima bukaba bunagenze kubera wenda bimwe bya bitandukanye mu Rwanda tuvuga intambara cyangwa korona cyangwa ibiki ziriya ntambara zo muri Ukraine ziriya ntambara zo muri Palestine no muri Israel ibyo ngibyo rwose ntabwo aho ngaho u Rwanda rurarengana ikindi ni uko bariya bantu bayoboye u Rwanda bari baraguye ibiku biba Congo none ubu ikaba isa naho yafunze robine uburyo nazakuruta zacaga mu mapine ubu bitagishoboka kujya kuri rubaya bitagishoboka uburyo rero ibyo kwiba no gusabura no kugira gute bisa n'ibyafunzwe bikaba ari byo bituma ubukene bunuma mu Rwanda ariko ngatse ku banyonzi abo ngabo nubwo ntacyo bungukagamo muri Congo bigira gute ariko ubishakira ubuzima byo n'ubare inshingano ya buri wese kuri iyi si yezu niko yabivuze udakora ntakajya we ariko wenda je kuri kose umuntu niba igihuto yaba ari akagare ke nta kibazo yaba ari isuka ye nta kibazo kuko ntiwahinga cyangwa abantu bayinjira yaba ari kibiki agakora agasiba kwiba no kwica no kwambura no kwimanganya ibindi rwose byagumye gushoboka uburenganzira bw'ibanze rero bari gusaba leta yagombye kubaha ikaba n'abafasha ahubwo ikanabaha n'igishoro kandi niko bigenda bagakora bakunywa donc icyo basaba nongere bisubiremo ndumva ari ibintu normal ibintu bidakabije bidakanganye leta ni nakishinzwe n'abapolisi tayeri ubundi abapolisi bashinzwe kubahiriza umutekano abo bashinzwe gutaza abaturage cyangwa abagenzi cyangwa aba bari mu muhanda bashinzwe kubahiriza kugira ngo bigende neza bitagenda neza nibyo bashinzwe kugira ngo bigende neza n'iyi modoka hano ntuye iyi modoka yapfuye igahagarara muri korosi ndetse kudakunze gupfa ipfuye igahagarara cyangwa no kuri korosi abapolisi baza bakisubika bakavamo kugira ngo izina ntabwo bashobora kuza gukubita indego no kubuza abantu amahoro kugira ngo utere kwiga bakanga oya bashinzwe kubahiriza kugira ngo bafashe abagenzi utazi n'aho ari kujya hari igihe umupolisi akamaze ati ndajya ndangira uko ndagenda akamufasha neza mu mutuzo n'amahanga ibyo ntabwo ari inzozi kandi birashoboka kandi ndakeka ko n'ibindi bihugu byinshi duturanye bishoboka uretse hariya mu Rwanda bagiye kugeza ibigirwamana bagakeka ko wenda batazanapfa kandi twese turabageza
Comrade Cedric usanze rero tugeze ku ngingo y'abanyonzi ngira ngo wabyumvise ko bigaragambije ku mpamvu yo kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo kuko barimo barahutazwa kandi nabo nirwo Rwanda rw'ejo ni urubyiruko rurimo rwishakira imirimo ndetse bakuye n'amaboko mu mufuka kugira ngo bakore ariko barimo barahutazwa ku maherere ijambo ni ryabo rero Comrade Cedric nawe watugiraho
murakoze buriya uburenganzira turi kuvuga ikintu cy'uburenganzira na human right cyangwa se le droit de l'homme ubwo burenganzira umuntu awuvana hehe ukomoka he ubwo burenganzira bukomoka ku mana umuntu arawubona kubera ko ari umuntu kubera ko imana yamurimye ntabwo ubwo burenganzira rero ntabwo umuntu yagombye kubangamira ubwo burenganzira cyane cyane iyo bije nko kuza uwo mubonye polisi iri gukubita umuntu cyangwa se ikamwica cyangwa se bakamwicisha rubozo ibyo bintu ntabwo ari ibintu n'umuntu wavuga ngo n'umuntu w'umukristo ntabwo yagombye kubirwanya rero ahubwo bigatuma umuntu yibaza n'impamvu za kiliziya mu Rwanda amacaca atandukanye abapasitori batandukanye batarwanya iki kintu bagombye kuba ari babaye ba mbere mu kuza kuvuga gusaba impamvu aba bapolisi babwira ese ibyo bintu muri gukora nibyo ko muri guhutaza abantu ibyo ngibyo nibyo ni ikibazo kubona ko umuntu adashobora kwigaragambya yagize ikibazo ngo yigaragambye ikaba ikibazo ariko kubera iki ni kubera ko igihugu cyarashimuswe cyabaye icy'umuntu umwe n'umuryango we abandi bantu mu gihugu ntabwo bafite uburenganzira bwabo nta burenganzira bafite na rero ngo ibintu bizahinduke bisaba ko buri munyarwanda twese twakorana ariko bisaba no ko ibyo bibazo byo tubibonye nk'umuntu uri mu Rwanda ubona iki kibazo y'abantu bahutuzwa na polisi bagombye kuyireba bakavuga ngo oke tubigenze gute ngo duhindure icyo kibazo ngo duhindure iki kintu u Rwanda turugeza ahandi hantu aho umuntu adashobora kugirwa gutya na polisi ahubwo bikaza neza nyine ibyo bintu ni ibintu bigakorwa neza polisi yakora ikintu nk'iki ngiki umupolisi wabikoze akabihanirwa ariko byabaye politiki y'igihugu ukubita kwicisha rubozo ibintu nk'ibyo ngibyo byabaye politiki y'igihugu so therefore ni important kuri twebwe nka RNC gukomeza gusobanurira abanyarwanda ngo kubasobanurira ko uburenganzira bwabo kuko ibintu nk'ibi ngibi yego turabizi ko bibaho ko bikorwa ariko tutagiye tubivuga ko ari iki kintu ntabwo kiri normal ntabwo ari ikintu cyiza harya abantu babimenyera none bakumva ko ari ibintu bisanzwe ko umupolisi ashobora kuza agakubita umuturage akamwica akamurasa akamugira iki ibyo ngibyo ntabwo ari byo ni ibintu tugomba guhaguruka twese nk'abanyarwanda tukabirwanya murakoze
urakoze cyane Comrade Cedric nibyo koko irihutazwa ry'abantu ndetse bamwe bagakubitwa abandi bikaba bibaviramo no kwicwa ndetse n'abandi bakabura nk'uko bimenyerewe mu gihugu cy'u Rwanda uko ahandi siko bimeze aho umunyarwanda adashobora kuvuga ishyiri ku mutima ndetse adashobora no kuvuga icyo atekereza kuko bimuviramo indi ngaruka ariko ugasanga igihugu cyacu kirimo kiravuga ko kiri mu bya mbere byubahiriza demokarasi twe tugasanga ari ntayo kuko umuturage ahutazwa ahubwo hagahabwa icyubahiro n'ishema abanyamahanga kandi burya iyo umunyagihugu atubashwe adahawe uburenganzira bwe ntaho tuba tugana nk'igihugu twajya rero ku ngingo ya kane ingingo tutaza gutindaho cyane ariko nayo itashimishije ni ukuvuga ngo mu by'ukuri u Rwanda nk'igihugu cyacu dukunda duhora dushyizeho umutima hamaze kugenda humvikana ama partnership ndavuga izi partnership zigenda zikorwa hirya no hino ugasanga haragenda hakorwa amasezerano barajya gufasha za Arsenal barajya gufasha za Paris Saint-Germain barajya gufasha za Bayern n'izindi noneho ikitangaje hano bagizanye igihugu cy'u Rwanda cyagiranye partnership na African Football League ni ukuvuga ngo hamwe na Visit Rwanda bakaba rero bari bafitanye amasezerano y'uko izi kipe zizajya muri iyi African Football League zizambara mayo iriho Visit Rwanda haje rero kubamo ikibazo kugira ngo bimenyekane, haje kubamo ya Tupu Isamazembe muzikari ekipe ya Kongo yo kwa Katumbi. Iye ekipe rero ikaba yanze kuko igihugu cy'u Rwanda cyari cyatanze Rwandeya ku buntu ngo igijya kuzana abakinnyi ekipe yose izajya gukina igeza aho igomba kuyigeza. Tupu Isamazembe rero muzi ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, muzi ko umutekano muke wa Kongo uri guterwa n'agatsiko ndetse kayobowe na Kagame. Tupu Isamazembe ikaba ari ekipe yihagazeho yanze yuko ntikeneye iyo Rwanda Air ngo ize kwitwara, ahubwo izatwarwa n'ikipe ni izatwarwa n'indege ya. Ibi rero bikaba byakuruye impaka cyane bigatuma binajya hanze kuko andi ma ekipe yari yemeye ko ntawanga iby'ubuntu, birumvikana. Ariko kubwo guhesha ishema igihugu cyabo bakaba banze ko Rwandeya iza kubatwarira ubuntu, ko bazagenda na bazajyana na n'indege yabo, ndetse ko batazigera bambara iyi teni yo gukina bambaye iriho Visit Rwanda, kuko ngo ntibashobora gukina kwamamariza abanzi babo, kandi koko nibyo aribo bateza umutekano muke. Tukaba rero na yari ngiye kubona ko bigeze habi ku buryo ukibaza amafaranga Rwandeya ikoresha ijya gufata abo bakinnyi, hazajyamo kerosene, hazajyamo abapilote bazishyurwa, ibintu byose nibyo bazarya bazishyurwa. Ese ku igihugu cyacu tuvuga ko gikennye ndetse abakene akaba ari benshi, hakaba fashanyo zingana gutyo zijya hanze kugira ngo ziyerekane, murabona tujya hehe? Comrade Baduko, watubwira kuri iyo partnership ya African Football League na Visit Rwanda, ijambo ni ryawe, murakoze.
Urakoze cyane Madamu Dalila, kuri ngo iyo partnership ya Visit Rwanda na Kane bari Kane ni bari iyo ligi ya Kinyafurika ya football, nakumiro n'akayubi ariko ni ba rwabusoni niko bakora. Ni na hipokrizi teye agahinda iteye n'iseseme, ariko ni byiza ko Tupu Isamazembe yakoze biriya. Uti kubera iki? Kubera yuko n'agasomborotso, niko abarundi babivuga, n'agasomborotso. U Rwanda rwa kaga rutera Kongo bakirirwa bigamba ukuntu ngo bari bahanganye na bazarembo bahambare ku Rwanda igihugu cyabo. U Rwanda rwateye RDF rutera Kongo, uretse Kongo bafite akabazo nando araho nukiza kuri radiyo itahuka bavuga yuko helikopteri y'u Rwanda yagiye muri Kongo kuca abanyekongo batayagura. Bategereje biki? Aho kujya birirwa barira bataka ngo u Rwanda rurinjira, abasirikare b'u Rwanda binjira muri Kongo, abanyekongo bari hehe? Bajye barinda igihugu cyabo nubwo ari kiri. Uko biri kose ngarutse aho ngaho, nta muntu muzima wabyemera, nta muntu w'umugabo wabyemera yuko u Rwanda rutera Kongo ku butaka bwa Kongo. Kongo nta na rimwe yigeze yatera u Rwanda na rimwe muri iyi minsi, ndavuga muri iki gihe n'imyaka irenga ine nzi. U Rwanda rugatera Kongo inshuro nyinshi, ubungubu ukaba rwa u Rwanda no kuvamo, bakica ababyeyi, bakica abana, bakica abasaza, ababaye depase sinzi uko bangana, abakomeretse sinzi uko bangana, baba basirikare baba basivire, barangiza bakababwira ngo nibambare Visit Rwanda ku maboko nibaheza kugira ngo umuntu w'umuzima w'umunyekongo muzima, urumva babyemera? Bazabeba amakenga bajya babyambara, bazabeba amaventure y'ibyambara agiye kubyambara kuva ku mashini gatanu. ibyo bakoze ni ibintu byumvikana byiza cyane. Ikindi u Rwanda ruzatwara abo bantu ngo reka numvise neza, ubundi kompanyi z'indege zo muri Afurika zunguka iyo nzi ni Ethiopian Airlines, natega ku Rwandeya ihomba, natega tujye mu bitabo nanjye nahita mbikora barahomba byanze. None se u Rwanda ruzabatwara ku bazatwara abantu cyangwa bazatwara batashaka kumva, batashaka kumva nuko u Rwanda rwirwa Rwanda rwemereza Kongo, ariko na Kongo aho kugira ngo yidefande bya kigabo igahora muri ibi ngibi biteye agahinda muri makeya. Bagombye kumvisha kaga ko atazongera guhirahira ajya gucunutsa kuzuru muri Kongo. Kongo ni iyabo, ni iy'abakongore, wenda na partner ba inshuti zabo, ariko ntabwo ari u Rwanda. Yagenda yihishe muri M23, yagenda yihishe mu makamyo, yagenda yihishe mu manetsi, yagenda yigize gute? Kongo ni abanyekongo, abanyekongo bagomye no kubimenya. Tugarutse rero kuri ibyo ngibyo bya Visit Rwanda, njye biransetsa bikananshobera. Iyo mbonye biriya makipe yose barondoye gukorana na gukora Visit Rwanda akabafata ayo mafaranga icyo Rwanda agomba kubabaza u Rwanda ayo mafaranga yakuye. Hano hari itegeko riha n'umuntu iyo wavuze ikintu uzi ko ari ikibano aho uri by'amakosa. Niba rero babaza u Rwanda bateye amafaranga mu duhaye yo guhabwa FC Bayern ejo bundi yafashe menshi FC Bayern cyangwa Paris Saint Germain cyangwa Arsenal, manager wa Arsenal cyangwa Paris Saint Germain cyangwa Ward Akane bagomba kubaza u Rwanda. Iyo ugiye kuri ikintu cy'ikibano izi neza ko ayo bwase neza ku mafaranga yatoye muri Congo ari zazaho bibye yamabibye kuruta bibye ibiti bibye iki cyose bibye muri Congo nabo ni ibisambo. Nibo birirwa baririmba rero ngo Afurika ngo abariho ngo irakenye yigeze gute ngo tuzabafasha tugera gute, ariko baba ari ibisambo basahura Afurika. Donko ni blanchiment baturutse baciye muri Kagame nabyiriko kubivuga. Abo rero na abakandi bo turabizi bo ni ibisambo. Infantino nawe ni uko ameze, aho bitangaje shefu wa FIFA binatangaje ko ari inshuti y'akaga. Bose rero ni popi zigendera banyunyuza basahura Afurika, hanyuma barangiza bakicara hamwe bakavuga kujya muri Kenya. Yes, Kenya kubera ko dufite abagambanyi, Kenya kubera dufite abantu basahura Afurika, dufite Kenya kubera ko aho kugira ngo ujye bishyura za nzira za TVA bishyure amafaranga nyayo bose baza gusahura biba bica bagira nabi. Korera abanyekongo babibonye tupisa amazembere ribonye ikabyanga numva se normal numva ariyo isoroga yabazarendo bakomeze gutya, ahubwo bihagarareho kandi barengere ubusugire bw'igihugu cyabo kandi bakure abantu bose baza kubyanga igihugu cyabo babirukane bashatse banze no bica muza kubwira igihugu cyawe uratse wari mwica. Ibyo biremewe, abagomba gusaba imbabarazi ntanu kukene kubisaba muri ONU, kubisaba muri African Union, babigira gute? Babirukane, babameneshe, babagire gute? Bave mu gihugu cyabo, ni igihugu cyabo, ni gakondo yabo, kuko ni Abanyarwanda ntawuza kubatera iwabo, ntawuza gutera u Rwanda. Hari umuntu uza gutera u Rwanda aturutse hanze avuga ngo aje gutera u Rwanda, ngo aje kubuza amahoro, kuko ujya gutera u Rwanda abandi amahoro. Muri make ya numva navuze byinshi, ariko abo ya kipe yatanze urugero rwiza, naho iriya hipokrizi y'ubukene u Rwanda rufite, ubukene u Rwanda rufite, ukuntu ibintu bihenda. Niba narumvise neza nanjye akagero kamwe gusa, ibirayi bavuze ko ikiro kigura amafaranga 2000 y'amanyarwanda, kandi abantu benshi ayo mafaranga batayafite. Uburyo rero nkibaza ukuntu umuntu ashobora kubaho umunsi umwe icyumweru kimwe ku kwezi, niyo mpamvu ubukene mu Rwanda bumeze nabi cyane. Ariko abari ku isonga ry'ubutegetsi bakerekana ishusho itari yo y'u Rwanda. Sinzi uko bizagenda iminsi iri imbere, byanze bikunze ni ukuramira kuko biragana hari cyane.
nibyo imyaka irenze 25 bari muri Congo bica abakora icyo bashaka mu by'ukuri koko bakagombye kuva mu gihugu cy'abandi nabo bakagira amahoro bakoze rero bafashe umwanzuro wa Kigabo. Comrade Cedric, nawe watubwira kuri iyi partnership yakozwe hagati ya Visit Rwanda ndetse na African Football League.
Murakoze Comrade Dalila. Partnership za Visit Rwanda mbona ziteye isoni nk'umuntu w'umunyarwanda, ahubwo ariko cyo kora hari Visit Rwanda imwe ngewe nakunze mu iyi minsi ni ya madrone yo muri Congo yagiye nayo gukora Visit Rwanda arafotora. Iyo Visit Rwanda narayikunze cyane, ariko urebye ibyo bintu Rwanda Air ushatse nk'urugero ikintu cyakwereka ukuntu politiki y'u Rwanda, politiki ya Kagame imeze, wareba Rwanda Air. Rwanda Air ni kompanyi urebye ukuntu ihagaze, urebye nko kuri serivisi itanga ku ba customers, itanga ku bantu batandukanye, uri tubona ko aba customers babo nago baba bishimiye kuba iyo bafite ikibazo n'icyo cyose, n'abantu bakora business mu buryo buri bwiza, kandi turabizi ko bari Rwanda Air iba iri mu madeni igihe cyose, ko yaba atari ko Leta y'u Rwanda ipfa kubaha amafaranga, kuko icyo gihe rero Rwanda Air yaba ari nka kompanyi iri prive, ntabwo yaba ikifu, irahomba cyane. Rero kubera ko ihomba cyane, ariko yarangiza yo ikavuga ngo murabizi ngo tuzajya dutwara abantu ku buntu, biratangaje k'umuntu uko kompanyi mukuri idafite amafaranga yinjiza, ko ahubwo izajya itwara abantu ku buntu. Kubera iki? Ni kubera ko ikintu cyabo cya propagande, cya marketing, murabizi nyine bubaka ahantu hamwe n'ahandi Kigali, ariko ahandi nibahubake ariko bashaka kwereka ko mu Rwanda ibintu byose bimeze neza, kandi mukuri ntacyo bakora, bashaka bubaka nyine bubaka Kigali, bubaka za convention center, ariko nibubake amazi asukuye. Ngibyo rero abakongomani, ariko ikintu cyiza kiri mw'ibi bintu niko abakongomani batweretse ikintu cy'ubugabo. Kubera iki? Kubera ko umuntu yaje kubasuzugura bazajya batwara ku buntu, kandi ari umuntu umaze imyaka irenze 40 abica, bo barabyanga. So rero ariko ahubwo natwe abanyarwanda byatubera urugero, sibyo? Tukunze kubona izo ntore zirirwa zibyina Kagome cyane cyane hanze y'igihugu, kandi ubukwi nta n'ikintu bayivanamo except uko bashaka kuba ko bagiye mu Rwanda. Nk'ibyo rero ni nk'urugero, nabo twagombye kubibona bakavuga ngo nanjye ntabwo nzajya njya muri Rwanda Air iba uburyo bwo gukora propaganda y'umuntu w'umwicanyi nka Kagome. Nanjye ntabwo nzajya njya muri Rwanda Day, kuko nayo ngiyo ntabwo ari Rwanda Day, ni Kagome Day. Nanjye ntabwo nzajya niba umuntu uri muri FPR, ubundi urugero cyane cyane ku muri FPR, iyo uri muri FPR uyu munsi nawe umere nk'iyo team, nk'iyo ekipe, nawe niba kujya bakubwira ngo ugende gukubita bari kunyonga igari cyangwa se abantu b'abaturage, ntubikore. Niba kubwira ngo ugende ngo wirukane umuturage mu nzu ye, ntubikore. Niba kubwira ngo ugende kujya kuroga umuntu hanze y'igihugu cyangwa se mu gihugu, ntubikore. Niba kubwira ngo wicishe umuntu urubozo, ntubikore. Niba kubwira ngo wibe umutungo w'igihugu uhe umuryango wa Kagome, ntubikore. Rero ngiga ko ahubwo ari urugero rwiza twagombye kureba tukarwiga noneho tukarukurikiza. Murakoze.
Urakoze cyane Comrade Cedric. Nibyo koko iki kintu cya Visit Rwanda usanga ari ikintu bashyize aho ngaho cyo guhatira abantu kuza mu Rwanda cyangwa kuza gusura u Rwanda. Wareba rero ugasanga ibindi bihugu burya no mu busanzwe iyo ukora neza ntabwo uhatira abaza kukureba cyangwa abaza kureba ibikorwa byawe ngo bahatire baze kukureba, ahubwo bo barizana kubitewe n'iki n'ibyiza ukora, burya ibikorwa birivugira. Ariko kubera yuko u Rwanda ruzi yuko ntacyo rukora ndetse rukora ibibi byinshi, bahatira abantu kuza gusura u Rwanda kugira ngo bakora uko bashoboye kose kugira ngo bimenyekanishe. Mu by'ukuri baramutse bakoze neza ayo ajya muri za visiti Rwanda no kwimenyekanisha agakorera abaturage, abaturage agafasha abaturage gukora, igihugu cyacu cyatera imbere. Ugasanga rero izi za visiti Rwanda ndetse n'ukuntu tugenda kwimenyekanisha bitwara amafaranga y'ubusa mu gihe abaturage barimo bahashirira. Tukaba rero inshuti bakunzi baraditahuka turimo turerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Haba naha bagenzi banjye iminota ibiri ibiri, niba hari icyo bibagiwe bakatubwira, bakagira icyo babwira Abanyarwanda ndetse banasezera. Turahera kuri Comrade Maduko, umwanya ni wawe, murakoze.
Ya, ndashimira twari kumwe, ndashimira Cedric, ndashimira nawe twatuyoboye, ndashimira Steven ku ruhande rw'ibyuma na Serge, hanyuma ndashimira abateze amatwi bose n'abazatega amatwi ikiganiro cyarangiye. Hanyuma icyo navuga wenda kwangiza ni uko tutagomba guhora tuganya kuvuga ngo bitagenda, ahubwo twagombye cyangwa nifuza ko duharanira uburenganzira bwacu, cyane cyane n'abariya bari mu Rwanda n'Abanyarwanda nubwo bafungiranye, tugomba kubuharanira kuko ntabwo uwudukandamiza ariwe uzagira impuhwe noneho kuba akavuga ngo ndabarekuye noneho ni munyakamwe. Oya, atunzwe no kunyunyuza. Niba dushaka rero kwirengera tugomba gushyiramo akabaraga hanyuma tukareba ukuntu tunyurwa umuto, kandi birashoboka. Usaba mu Rwanda byonsiri biro bisaba gushishoza, kwitonda, kudahubuka, ya ubushobozi bwinshi. Ariko abo hanze bo bagombye benshi bagomba batagukoresha, ntabwo sinzi impamvu ko abenshi baba mu bihugu bifite inyagaburo, bufite demokarasi, bufite n'amikoro, aho bakayabona bakaba bakeka ko rero ko ngo kugira ngo uhindure ingoma y'igihugu bidasaba amikoro cyangwa bidafata kenera imbaraga nyinshi n'umuhate mwinshi n'igihe cyinshi. Ibyo ngibyo rero nkabona byibutsa Abanyarwanda bashaka buhora bategereje ko ngo hari abatabakora cyangwa abatabakora, ko buri wese akubye gushyiraho itafari rye no kugira ngo utsinsure ingoma ibakandamije itegereje habi, itubuza gusura igihugu cyacu, itubuza gakondo yacu, itubuza amahoro yacu, itubuza ubwisanzure bwacu. Ntabwo umuntu yaravutse ari nk'undi, twese turi abagenzi kuri iyi si. Ibyo rero byagombye kumvikana, ku buryo rero saba umuntu wese ushyira mu gaciro, ni ngombwa ko unakunda RNC ariko ugomba gushyira mu gaciro hari itafari ryawe ugomba gushyiraho impinduka nshoboka. Naho kumva ibiganiro gusa abagenzi bakajya kuryama aho bitaba n'ibintu nka bahundi bagombye gushyamba ari gushyaka kuvuga umusatsi cya mbere cyangwa ingwenzo iri gushya. Muri makeya rero hari icyo dukora twisuganye, tureke dupfushe imbaraga ubusa, hanyuma turebe ukuntu twigobotora ingoma ikomeje kwica Abanyarwanda, ikica abaturanyi, tukigaburatura agakaziye u Rwanda n'akarere. Murakoze.
Comrade Cedric, wabwira rero wasezera Abanyarwanda ndetse unababwira niba hari icyo wari wibagiwe mu minota ibiri kugira ngo dusoze.
murakoze Comrade Dalila bavandimwe rwose nishimye cyane kuba nashwe kuganira namwe uyu munsi igihugu cyacu kiri aho kiri kubera ko cyagize ibibazo bitandukanye ibibazo namwe muzi ariko gifite amahirwe kubera iki gifite amahirwe kubera ko kibafite rero reka twese dushyire amaboko yacu hamwe dutekereze hamwe dukore hamwe igihugu cyacu kigeze kuri demokarasi demokarasi irashoboka kandi ni nziza kuko demokarasi ituma ibibazo twavuze uyu munsi bidashoboka bitabaho muri demokarasi ntabwo umupolisi yahutaza umuturage kubera iki kubera ko icyo gihe umupolisi akorera umuturage arabikora bakamwirukana ahubwo nawe bakamushyira muri prison kuko abakoze icyaha muri demokarasi ntago haba hakenewe kujya gukora ibintu bya visit Rwanda ukariha amafaranga uri guhomba noneho ukora kuri gushaka gukora propaganda ukora kuri gushaka guhisha amabi uri gukora ntago bikenewe kuri cyo uri gukora ibintu bizima rero hamwe muri iki twubake ikintu twubake Repubulika yacu twubake u Rwanda rwacu ruteze imbere narangiza shimira abanyamuryango bacu bakomeje gukoresha uburenganzira bwabo mw'iki gihe batora abandi biyamamaza ni igihe cyiza cyane kubera iki kubera ko ihuriro nyarwanda ni urugero rwiza rwa demokarasi n'ukuntu demokarasi ari ikintu cyiza cyane ari demokarasi nziza yari ikora ko muri demokarasi abantu batora abayobozi babo ni urugero rwiza twatangiye muri RNC kandi tuzakomeza no mu Rwanda rukahaba murakoze
urakoze cyane Comrade Mbaduko ndetse na urakoze cyane Comrade Cedric nongere nibutse abanyarwanda ko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twasanze ku mpamvu yo kwiyamamaza kwa Perezida Kagame arimo yerekana yuko hari byinshi agiye gukora ukibaza rero impa ibintu bitakozwe mu myaka amaze yose ari ku butegetsi uburyo bishobora gukorwa mu mezi ane cyangwa atandatu asigaye kugira ngo amatora abe ku mpamvu rero yo kwigaragaza neza twasanze hagenda hakorwa ibikorwa bigenda bitandukanye hari ugufasha hanze ndetse yirengagije yuko igihugu cyacu harimo benshi bakeneye ubufasha tutanibagije ko mu minsi ishize mwagiye mubona yuko harimo bamwe bagenda bapfira mu magare bapfa bahagaze ku mpamvu yo kubura ibiryo ariko we akajya kwigaragaza hanze ngo agiye gufasha abahuye n'akaga k'intambara twasanze rero izi partnership zigenda zikorwa hirya no hino ari zijyana amafaranga yakagombye gufasha abaturage mu bikorwa bitandukanye byo kuzamura igihugu ahubwo we akazikoresha muri business yo kugira ngo azamure agatsiko ndetse n'abo bafatanyije bigwizaho imitungo aha rero twasanze indirimbo bavuga ngo bihangire imirimo ari nk'indirimbo kuko niba urubyiruko rwarakuye amaboko mu mifuka bakaba bashobora no kunyonga iryo gare ariko ubu ngubu bakaba bakubitwa hejuru yuko babuzwa kurinyonga ndetse n'abandi bakagurishirizwa amagare amwe agaparikwa ku murenge nk'uko mwabyumviye ko arenze 5000 aho ni mu murenge umwe ubwo mubare mu mirenge 400 n'indi igize igihugu cyacu rero twasanze igihugu cyacu ubwisanzure buri kure nk'ukwezi ari nayo mpamvu tutazahwema kuvugira abanyarwanda kuko bo nta ruvugiro bafite ndetse nta n'uwemerewe no gutaka bakunzi rero bari mwari muteze amatwi raditahuka ndetse twari kumwe mutwungura ibitekerezo mfata umwanya mbashimire uburyo mudukunda uburyo mutuba hafi mu nama mu bitekerezo ndetse nabasaba yuko mukomeza kudutera inkunga ibiganiro byacu bikagera hirya no hino, kuko hari benshi bakeneye ukuri ariko bahishwa ukuri kuba mu gihugu cyacu, ahubwo babwirwa ibitandukanye. Shimire rero Steve, twabanye ku buhanga bw'ibyuma. Shimire Baduko ndetse na Cedric twabanye. Shimire Serge utuba hafi, ndetse shimire namwe mwese ba comrade tubana mu ihuriro Nyarwanda. Mbasaba kugira ngo buri umwe wese aze dufatanye duharanire impinduka, kandi abishyize hamwe nta kibananira. Nge mwari kumwe rero nanjye twizere Imana Dalila. Uwiteka abarinde. Murakoze.
Birandeba nawe birakureba, kwese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu.
Yego, nibyo koko, abari n'abategarugori nimuze muri